Kani kesi chocolate, cop the balance on M-Pesa. Ni bogey bender, and I'm only getting better. Masuti three piece, designer Gucci Prada. Kudunga mi fashion killer, super ni dance floor killer. My shorty ni za tequila, chunga boss to toka bila. Kudunga mi fashion killer, super ni dance floor killer. My shorty ni za tequila, chunga boss to toka bila. Wakikuona na flash wana jishasha Mina wetu mapacha Top down, let's drive to the vashas Uva fete pase minui Deponse tu monakjo Ulala tu monakjo Ulala
Kuniwe unipunguzia pressure
Ulala
Unijami agi kama zesta
Ulala
Tukitoke ziaga tunatesa
Ulala
From Nairobi to Kinshasa Walinga songi
Rejouer. Bolingo, songi, songi.